Kukede katonda wange nange nkukede Lwabirowoze binsumbuwa mutumbi Olwalelo webintabudde nensala wonkugambe Nekiroto kyendose amazima kinkanze lwakwegumya Eno basi jenda ya mutulo nga nnene tisa DJ Twala, olugendo lwanti sana miranga Nabalala bavamu kusiteji, gana yete bamanyi jebagenda Bolwa basigade mubasi, webala janda Naye mukiroto kyentegedde ebasi yensendo Abazadde mikwano nenganda Bagenda tebasibudde Oredda lwakavuyo mu bbaasi Abalala baseka abalala miranga Njagala tube ffembi nawe ntiddaka Naye mpulira njagala muli mutima nyumirwa ku baanawe Njagala tube ffembi nawe mukwano mukwagala Sagala kulimba ntido womu Bandese mulugendo kulira kuliro gubalo Kumira bana bange banywere mukutya katonda Newendi bangenze okumyo bwana bwange Njagala tube ffembi nawe obe n'omwana bwange Nkaddiye nga mmeze mbugubugu Daddy obe Abadde b'ekiro n'emisana tobaganya kundaba Laba gwe bw'ovaawo nzirise sisobola bwongo Kumira abaana bange okuma mwami wange okuma emikwano n'enganda Njagala tube ffembi nawe ntusawa Tata njagala tube ffembi nawe nseno nkambwe Nwanira ai katonda Tata njinda kuwemuka Wano waliwe mikeme vizivu Sisawala kubanga ni munafumu nange Njagala tube ffembi nawe kubanga
Njagala tube ffembi
Musene yugange nyanja okulia mayengo
Njagala tube ffembi
Sukulu fizi ezabana titango weo
Njagala tube ffembi
Mundwa dezize empya sakoneze nkate mubulwadde obwa covid obutami obuko tutase fena bantu ngude masaga mukama oswaza balabe bange nsembedde olwaleero mukama ozikize ebigambo byawe Kwano nga jindese Kwebera
wu Njagala tube ffembi
Enganda nga zinjie Chitango weo
Njagala tube ffembi
Bigambo nga byogedwa Choyogera chentala
Njagala tube ffembi
Maziga genkabye Chitange ngumya
Njagala tube ffembi
Ngulumi obunchunya Ntasa obusobola Kangwe mu maso g'omukama nkubira balabe bange
Nga
ntambula nga nneebase nga ntudde neerira Nga ndyawo mu mirembe gyange tu befembi
njagala tu befembi
untalo zange ngabanjeza jangolwane
njagala tu befembi